Yo,
Bubba Lab, PC.
Mr. Blue.
Ooh, Navio. Let's go. Ho.
EA. Wananiita mwenye kiti vile ananikaa, ananifiti vile ananivaa, mtoto wa kufiti ndani ya fancy car. Been in the zone, her vision is gone, while she singing my song. Queen in the street, I'm the king in my home, so don't leave her alone. You independent, you know that I'm with it, it's good that I'm grown. Skeletons in her closet, so you know that she's willing to bone. Whoa, chick said I was sexy when I had no dough. Stay in shape when you broke though. As long as don't start affecting my mojo. Mother, bunny, money, might catch a nigga playing polo. Girl, you can see that we rolling. Even the press can't control it. Roll with me, baby, we loaded. I came on the scene and exploded. Gotta be mine, so don't blow it. We a good couple, you know it. Shika, kote, nako, taka, muchocho, wala si choke.
Jasho kumbata huyu mtoto, swezi kusahau mipasho, dharau na changamoto. Toto alipata msoto, sagoto limemkubali. Hasira zote na joto nimestupa kwenye mali. Anakula na chotaka, menificha kwenye chaka. Menifatka maruf kwenye box na takataka. Nampenda maraduf na umarufa hauna shaka. Kwake naitwa bwege, bwege fala umapenzi. Chekini livo lege, nimezama kwa mapenzi. Bada kondoka mama ye kwangu ndo kama mezi. Nilea na mpenda so sifa za kwenye tenzi. Simu wachi, haniachi, siku zote, tuko wote. Iwe wapi kwenye party, bia tunye wote. Wende wapi mpenzi wa dhati, jo twende wote. Nairobi, Bujumbura, Dodoma na Arusha. Kote kila kona, tell you got that kujirusha.
Aye, aye, aye.
You know you wanna roll with us.
EA, Butto Sky High.